Muli mutya? Kansobole muli bulungi baganda bange. Okwagala kubeere nammwe ekitangaala kibaakire emirembe gibune wonna. Let's break this chemical cycle. To breaking kino nakyo kiveewo, but lesson eddako nja gikola mu master class. Olabadde bambuuza about ebitabo bye tusoma okutegeera bino. You can contact Professor Karunji Arafat for PDF. Ina PDFs, you can read as our readings is about your life, your purpose, why you are here. Yes, ebyonna. Contact him direct. There are things I'm going to unlock. Bengendo kugula okati. Bantaba singa badete umanyi. And baby na biko kolede. Just need to oina kuzali omulundi ogwokubiri. I told you all those contexts amadini. They are coded. Tewali statement elimu bitabo ebyo Quran, Bible, ngeri straight. They are codes. Omuntu yenna z'atasobola kumala gakola ki? Gezuliranga ye. Gwe ng'ali mu mubi yaawe okujjako ng'olya weekend. Now, nabawako audio about how to pray. Some people don't want to pray. Most when they get visitors. Abamu musaba, but when you get visitors, you don't want to show them that you pray. You don't want to show them your intentions. Praying, it doesn't mean that you have to shout and make a noise or kube mungalo yimbe or take ivuga onze kwesanga obaddo sabanga buli kaseera ngosoka kuba ngoma osoka kuyimba. If you have visitors, just silent yourself. Your ancestors, your guardian angels, the universe, the creator, tebawulira languages, tebawulira that noise. They listen to your spirit. Silent yourself, make your intentions. Kibawulira kyokka, oba osabe mu lusoga oba mu lusooli, any language. Buli lw'osiriikirira n'olowooza ku bulungi, those are the intentions. Sabira abalwadde, sabira bikiire tete, abatalina buyambi, bamulekwa, abafiiddwa akabantu baabwe, sabira famire, mikwano gyo, make it manifest. They will listen. Ekyo nkimaze. Naye nga nabawa lwaki abantu nakola audio wa nimbalaga lwaki abantu abamu basaba ne bataweebwa. Kati ebiseera ebisinga tulina ebintu bingi ebitulwanyisa and we don't know why this happened in life. We all have guardian angels. Naye guardian angel yani? We have two types of people. Over souls aba carrying our DNA. Olwaleero you are existing because some people existed before you. Like lowoza ku mama wa kuzaala. Mama wo teyava ku muti. Mama wa ina jajjaawe. Jajjaawe ina jajjaawe. All the generation. Think of like 10 generations okutuuka ku gwe. Bwe watonazaala you are the last generation. Bwozaala generation ebekyayunga. After emyaka nga 10 oba 2 ojasanga okuva ku gwe waliwo abantu bangi abazaaliddwa kumpi nga byalo kumpi nga nga muluka mulamba nga abantu bonna nga lwakuba nti gwe waliwo. Kataba abantu bonna abeera bali ku muluka ogwo bwe tubakunganya bakola omuluka abamu bakola disitulikiti. Yes. Kati bwe tubakunganya aba abantu basobola okukola bwe tubakunganya all those people carries your DNA. DNA bwe butofaalo bukola omuntu. DNA tefa. That is it. It carries n'omuntu ali mu spiritual ali mu moyo. akaringa yo DNA. Chovola balete gumba lyo muntu yafa ne basobola okuzuula nti ono omwana wa gundi. Kubanga yo DNA yo spiritual carries everything. Chovola ba osotegera omubiri go, osotegera ebirowoozo byo, osotegera omwoyo go. Now the two types of not angels. What are angels? Angels, these are people abakalinga our tests nga ensi bagiwangula nga babeera bagraduatinga obanga batikkirwa nga bayita mu zonna kama psycho, fear, ego, ebyo byonna nga babiyitamu zonna dimensions zonna ez'obulamu. Abantu abo tebaddamu kulinkanetinga oba okudda in fresh, okuddamu okuzaalibwa tebakomawo. Bajoyininga kye bayita spiritual realm. Liba gye lya bamalayika. And these people are always watching you. Those are your guardian angels. Bakulabula mu numbers. Bakulabula with signs. They come every night when you sleep. Pick you. Nibagaya nibakulambuza. Nibakutwala. Nibaku experience yenja ulo. Nibakulaga nti nene seve ilayo. Nga bagezako kulaga. Ego jejemu. Nti waliwe bintu byola bibi wali nokunsi noyagala otemunno notayagaliza nofuna ettima nochawa omunebono omuchawa omuntu nebono nebotamwagalize nebono omunyaga ke kintu iwa toge toyina watch twala obireka wano kati bakutwala naye abantu abasinga bwe tukoma we don't understand. Some people don't even tell what happened. But wagons in a twebaka. Nayenga these people, I mean these spirituals, jinemi oyo. We can call them souls, divine souls. They are watching you, buliwolaga. Bana abantu. Katubaita abantu kali. Cause they are your ancestors. Nayenga bali mu spiritual realm, ere yemi oyo emitukuvu. Ba wangule nseno like Jesus. Now they listen to your words. Teba ulira nimi nda kubaka tolwali ojinzo kwesanga nga bajjajja bali babanga mu Europe nga no luganda luyoga tebalumanyi. So play in any language for them. They will convert your words into vibrations okuyita mu frequencies zawe. Frequency zezo DNA zebaina. Nga nawo zikaringa. Atezo zi DNA tezili gwawo. Kati bawuliriza intentions. Ebigambo byo. Bye bigendererwa byo. Your intentions. You manifest. Kati buli kigambo kyoyogera. Kikulietinga your reality. Divine timing bwetuuka. These people carries buli kimu kyokola. Ni bakitwalira omutonzi the universe. Ni bakikomyawo joli intention zonga bwezili. Kati gonzo kwebuza ekibuuzo ataba bafailinga test eza universe ni bafailinga buli kimu ne bakwegama nga tebaagaliza batima tebawininze kama ebyo byonna. Where do those people go? Kubanga emyoyo gyonna tegirinkanetinga buli kaseera buli kaseera nti bw'ono feringo gyabeera odda no batuuka ne bakukwata ne bakusiba ne bakunyweza ne bakugroundinga kubeera grounded. Kati when you don't reincarnate kitegeeza gye gino emyoyo egibeera mu girute mu kwejjusa nga muli attached to deep trauma ng'abasinga babeera muno mu nsi emirundi gyo gy'okujja wano ku nsi giggwayo ekivaamu n'ogenda mu kye bayita geyena obeera grounded wano ku nsi omwoyo gwo ne bagusiba ne bagunyweza. Era bana gino emyoyo gino gye basiba gye banyweza. Era nayo gina influence mu nsi ey'abantu ffe ng'abantu obulamu bwe tutambuliramu. Nti era egimu gibeera wano ku nsi nga tegiina bwekyusizo. Kubanga toyinza kubeera ng'odda. This universe doesn't work like that, but is merciful. Nga bagamba Katonda wa kisa, agumiikiriza aboonoonyi okutuusa ekiseera bwe beenenya. Yabagumiikiriza. Kyovula ba the earth, the universe, ekuwa chance ey'okubeera ng'oli mulamu ng'odda, n'obeera nature this world, ne bw'osigala ng'oli omu ekunyweza. Yote nyiga kiba kisa, ekutayako ekisa, ne tebate kiba kibonerezo, ne kuwa ekyo kyennyini ky'okoleredde n'osasulwa. Kati abantu ababeera wano, buli lw'ogaana ekitangaala n'okukula mu mwoyo, n'obeera mu kizikiza completely, omwoyo nga baguhibernatinga, hibernating, olaba oba okozesa nga laputoopu. Laputoopu eyo oba ogikozesa ng'olina by'okola, n'ogikavalinga nga togiggyeeko, epozinga. Era omulo tegukendeera, ne bye wabadde okola bw'ogiggulawo w'otandikira. Kitegeeza, those souls are hibernated, ne baginyweza in void. Void zibanga limbo. N'obeera eyo mu ntaana nga tovaayo ne bakusibirayo. Void. Kyovuulaba ebitundu ebimu musibirawo basiba ebisolo nga ku ttale ne basanga ekisolo kyetuze, ne basanga nga ekisolo kyonna ne kifa awatali bulwadde ki. Kitegeeza basibirawo esolo. A soul was hibernated in that place. Waliwo n'ebyeffeemu ng'osanga bagamba kukattira abantu bafiirawo. Souls are hibernated. Naye ate teesigamba nti egyo emyoyo giba gisobola okwaffectinga buli kitonde. Aa, oyina kuba ng'okaalinga dya DNA. Remember, some people reincarnate. Emyoyo gyabwe giddira mu bisolo okusinziira engeri gye weeyisa wano ku nsi. Kyangu okudda ng'ekisolo. Oba n'okomawo ng'ekibala. Oba n'okomawo ng'omuti. Emiti egimu mugiraba nga gyatika bwatisi ne gukutuka ne gugaa ne gwekanyugawa. Jasi n'ogamba kino nga tetukirabangako. Omuti ne gukutukamu emirundi ebiri ne guvawo ne gugenda eri. So, this how it happens. Emyoyo egyo bwe gimala okuhibernatinga gituuka ne gisirika ne baginyweza. Naye buli muntu ali mu nsi ey'omubiri ng'okyalina omwoyo n'ebirowoozo. Egyo emyoyo egimu abantu abamu ayinza oba nga jjajjaawo. Remember okubeera woko their people existed here. Kataba abantu deyikale yo DNA, deyisi yo intentions, balaba buli kimu ky'okola. So they can influence you. Naye bano abawiininga ne ba graduatinga tebakomawo, bagenda mu kibayita spiritual bloodline, ne babeera ba mentors bo, abakuumi babeera ba protectors. Omuntu osobola okulaba nga awonye accident, nawo na accident nawo n'okira n'ogamba genda oli enkokoyo. Ekyo ekigambo tebaba nga olio kigambi omuntu, kati omuntu gw'olio kigambi ayina ba spiritual bloodline, abantu abakalinga DNA ze. So bana these souls bana ba joininga spiritual bloodline abo nga bali mu line ya faabo ba babera ba wali kye tuyita intuition. Muli omuli muntu akiina omuti omuntu abera mugambo yo munda kola kino tokikola. Kati oyo aba abantu babera mu ffe in our thoughts, they color our thoughts. Era ebiseera ebisinga batulaga ebintu bingi, era ebiseera ebisinga bulola ba signs n'ebirooto n'ekintu okuggwawo immediately ng'obanga wakirowoozezzaako. Eyo teba coincidence. It's because your spirit, those souls in the spiritual realm, the guardian angels that carries your DNA, bakukuuma. Kati kiki ekiyinza okutuukako If these people, if these souls that are hibernated, that are grounded, oba egibeera stuck mu nsi kuno nga bagisibye oluvannyuma lw'okufeiringa buli kimu chance zonna nga ziweddeyo, tegibeera evil. They are not evil abantu abo. They are not evil spirits. Naye baina baina purposes zitawedde unresolved karma. Tebalizolovinze ebintu ebaina kukola. They died with fear, karma, denial, tebamanya mazima. Kati bana abantu bwe babakalingayo dini ne baba yafa emyaka nga mutwalo mabega ng'ali mu state eyo, bw'oba to breakinze to disconnectinze like lineage yaabwe okuva mu layini yo, naye jjukira bano abantu batuuka ne baddamu ne basumululwa, batuuka ne baddamu ne basumululwa. Kadis how they can influence you. Ekisooka, bajja mu bwongo obwo ne bakuteekamu ekintu kyennyini kye baafa nakyo, ne bakuteekamu fear, confusion, ne bakukyankalanya obwongo, okukkirizako ne bakunafuya, ne bakuyimpaya. Obeera ogezaako okukkiriza ekintu ekimu ekinaakuyamba ekinaakuyisaawo, n'oddamu n'okivaako, obwongo bwo ne bujula fogo ekifu. Wali omuntu gw'onyumiza ekintu n'ogamba oba lwaki takitegeera, naye nga siye nga ye ng'omuntu aliko, naye nga siye ng'omuntu ali awo, ng'ekitulaba kiri simple, omuntu akitegedde. Oba katugeze nze oba nga business idea, people take action, n'olaba oli nga tabitegedde, ne wayita n'emyaka etaano nga tabitegedde. Nalaba n'abantu nga obulamu bwe bukyuse nga bagezezzaako, ye ng'ali awo fog. Aba abantu abakalinga our DNA, those soul that were hibernated, ejakwatibwa giri grounded, they see your intentions, balaba buli kimu ky'oba ogenda okukola. That is mind. Body, they cause accidents. Obulwadde ebiseera ebisinga oyinza okubeera awo, tewadduse nnyo, tewakooye, tewakoze, tolina kyamaanyi kye wakoze, n'ozuuka ng'olinga eyakubiddwa embooko, n'owulira ng'olinga gwe banyize ekikonde mu feesi, n'owulira ng'omugongo gukuluma. That's how they influence us. Mu bw'omwoyo baleeta bakozesinga what we call bad luck, stagnation. Oba ogenda kukwachivinga ekintu ekirungi ne balaba nga jjukira, buli obeera successful mu bulamu obeera oyina cycles of breakings. Abantu bali abakusooka we bataatuuka g'obeera otuuseewo. Kati bo babeera baagala patterns ze baayitamu oba emino gyonna gy'ebeerako muno mu nsi, eyo generation eberenga yetambwa, those partners zibenga ziripitinga. Kati bwe draw breaking batandika okuleeta bakozinga what you call spiritual blockage, messages zimu tebazikiriza kutuukaku. Message ne bwebe zino laba nga signal ng'omuyo ngamba kola kino oba intention zo ntuufu, kyoliko kye kituufu, batch breaking immediately. Era ebiseera ebisinga bakyankalanya frequencies zo, n'obeera ng'oli ani consciousness ebiseera ebisinga ng'oli mu bisitole ebitawedde, ekintu ky'olaba ekyagaana kyeweesibako. You don't want to change. Era still these people wali ekintu kye bayita addiction mu bulamu. Omuntu asobola okubeera addicted ku olw'omuze, omuze n'obeera addicted ku muze, oba nga mubi ddala nga gukuggyako yo trinity. You don't, in your trinity moyo go, you don't have like a father, mother and son. Tekirimu. Either you are father. Oli musajja toyagala mukazi, oli mukazi toyagala basajja, bintu bwe bityo. Oyina kategori gwe gyogwamu. Kati bakuteekamu impulse ezo ne boogera naawe, n'olaba ng'omuze gw'oliko nga gwe gulaba you have freedom, ne bakulaga nti kye kituufu ky'oliko. Naye in awakening jane gy'olimu, oyina kubanga oli wa busatu. That is the body, soul, and mind. Ebyo bitunga biri bisatu. Ye kitaffe, omwana n'omwoyo mutukuvu. Mother, Father, the Son. Kati, all this can happen. Kubanga, bulidoba ng'oli mu kizikiza. Nga toli awakened. Those hibernated souls, they can influence you. Naye buli lw'ozuukuka ne weetukuza n'obeera ng'osaba no living a consciousness state or breaking enkwasa ezo, you break those bonds. N'obeera ng'ovibratingira waggulu, kati bw'oba ovibratingira waggulu, obeera oli mu layini y'abali abali waggulu. Those spiritual bloodline, ba mentors, ba protectors, ba angels, bobeera connectinga nabo bokka. Ne buli lw'obeera wansi wano, omuntu asobola okufuna stress ne yeesuula n'emmotoka n'emutomera. N'asala, instead of moving, going fast, emmotoka w'emusangira n'emukoonera awo. Oba, bw'aba asala n'ayanguwa, kubanga okwanguwa kusobola okukozesa ensobi n'okukeerewa. Waliwo ebintu bye twasomangako mu history, not history, biringa mu geography, ebitundu ebimu. Wabaawo okubomboloka kw'amataka, oba ebiyinja okubuuka okugwa makubo. Kati, bw'oba ovuga emmotoka ng'otambula, okukeerewa kuyinza okutaasa ekiyinja ekyaliyiseewo, oba okuwanguwa, era ne kukusangisa ekiyinja ekigenda okusaanyaawo. Kuba waliwo lw'ogamba, ye singa sazze. Oba singa nalinzeemukko, oba singa nayanguya emmotoka eno yalibadde eyiseewo, kino kyalibadde kiyiseewo saali kisanze. Kati buli lw'ovibratingira ku frequency eya waggulu, obeera obreaking those bloodline, ezo bondi z'obeera ozibreakinze. Era obeera weggyeeko, sigamba nti babeera bakutunula butunuulizi bali abali waggulu. Naye obeera weggyako kama ezo zonna, ebbanja lyonna ly'olina wano ku nsobera olyeggyeeko, otandika okufuna amaanyi agatali gago, vibration ziri eza wansi zikuvaako, n'oza okusa omwoyo ogwo ne gubeera nga guvibratingira waggulu. Kubanga okuzuukuka, yo awakening, tekikukuuma kyokka, kukuuma nti obeere otambuliremu in your life purpose oba intention zibe nga zitambula bulungi, naye kikukutulako n'endagaano ziri ez'emyoyo egiri hibernated. Ekigambo ekyo nja kikozesa kuba simanyi kigambo kya kiyinza kukozesa hibernation, but when you're using a laptop n'ogikavalinga, bw'ogigulawo eyakirawo, that is hibernation. Kati biki by'oyinza okukola okweggyako ebintu bino? Oyinza okubeera n'essaala ya buli kaseera. Buli lw'osaba mu ssaala yo, tusabire emyoyo. Emyoyo egiri mu layini yo n'egitali mu layini yo. Egitali mu layini yo gigambe mu Luganda oba in a language. Oyinza okusabira bonna abakalinga DNA yo, abalabika n'abatalabika. Kuba n'abantu abalabika bano abakyali abalamu basobola okutukozinga problems to us. Kati all those people calling your DNA, abalabika n'abatalabika, n'okutulenda gano zaabwe, n'ogamba amaanyi agange agalabwa n'agatalabwa, nga tegatambula mu layini gye ntambuliramu, oba nga tegalayininga na bigendererwa byange, nga tegasavinga papasi yange, mbeesonyiwa, ogaleke gange. You let them go. You release those DNA that are seen and not unseen, naye nga teziri mu tezitambula mu yo layini yo, tezalayininga na layini yo. Bagambe mbasonyiye, nze ndi muzuukufu, ntambula mu vibration ya waggulu. Oyina engeri gy'osobola okukifuleezinga muno okitegeera. Ekirala, you can always fast, take water. Nywa amazzi nga mangi, omubiri okusinga guli hydrated, gulemenga kubeera low. Yina okutuuyanako, do exercises. Waliwo abantu abeeyoteza, kweyoteza waka, oba sauna, all that. Naye doing bw'oba okola ekintu ekyo, manifest. Saba ky'oyagala, gamba, I release negative energies, DNA, seen or unseen, that don't align with my divine purpose. You release all them. N'ozi releasinga nezikuviira. Osobola n'okola affirmation. Affirmation ezimu ye sleeping position twazoogeddeko. Dialysis you can do. Kati lwaki these hibernated souls zitu influencinga oba zitukyankalanya oba lwaki batubadhalinga? Ensonga nyingi naye ngenda babuli akentonotono. Bayina business ze bataamaliriza. Abasinga baafa nga balina obulumi obutakoleddwako. Ng'omuntu yamunyiiza n'afa nga tasonyiye ate naye nga tebamusonyiye. Bayina guilty, baafa balina okwejjusa, bejjusa ng'olwali abantu abasinga olunaku tutambulira bwakwejjusa, gwe olaba tosande kubeera kitonde kya Katonda. Traumatically obwongo bwo mental bubeera disturbed, n'obeera ng'oli attached ku bintu ebitaggwa. Mulimu omuntu ng'alwana entalo n'olwana entalo ezitaggwa, n'obeera mu sitole ez'edda ne bakunyumiza ne bagamba ne bakunyumiza bunyumiza jjajja obulamu bwe yayitamu, n'ogamba alina kuwoolera. Olwana entalo z'otalina kulwana, oyingidde ebintu by'otalina kubeeramu. Ezo sitole ez'edda olina kuzireka. Kati olw'okuba baafa bali mu layini bw'etyo, nga nawe oluusi gy'oyinza okuba ng'olimu, ndolw'okuba oli yatta kitaawo naawe olina okumutta. Olwana entalo kati buli lw'ofa nga tokikoze, ng'oba omuntu oli yeekweka yagendangaebweru, bisooke biyite n'omulinda adde omutte, n'ofa n'ofa nga tanaba kujja. Kuba kyangu nnyo olinda omuntu omusiraanye n'ofa n'omulekawo, kati ofa n'ekintu ekyo. Kati abantu abo babeera batuinterfering kubanga bayina unfinished businesses oba missions. Kati bw'oba nga toli muzuukufu, emyoyo gino giba gisensinga frequencies zo era ne gijja ne giri activatinga muggwe ne bakukonnectinga ku kiringa nga magnet okwattracting ebyuma. Like enoji bobo gitambuza magnet n'ekyuma nga si ye yakitaddewo ekikwata. Ekirala, gino emyoyo gitya okwerabirwa lubeerera forever and ever. Kato okutya okwerabirwa nti n'okuva mu birowoozo by'abantu abakalinga DNA zaabwe bajja ne bainfluensinga patterns zaabwe z'ebirowoozo ne bazituteekamu. N'owula nga zikuvugiramu, n'owula nga waliwo ekintu ekikuvugiramu naye ng'owulira si kikyo. It is not yours. Abamu bajja nga balowooza bakutaasa kubanga bayina risks ze bataateekinga. Onze bango ina decision z'okola nga zaakujja mu bwavu, kati bo ne bajja nti bakutaase. N'obanga onaatera okusalawo okola ekintu ekyo ne kijja, tokikola ekyo. What if you lose? What if you fail? Eyo yonna ebijja mu bwongo bwo. Naye ng'ekyamazima tebaagala breaking ove mu cycle zaabwe, ove mu bloodline zaabwe, kubanga ojja kubeerabira. Omuntu olw'obeera obulungi n'obeera happy, ate teri muntu mugagga nga musiru. Abantu abagagga balina ebintu ebamanyi bye mutamanyi, balina ebintu ebibakola buli lunaku, abantu abajo bye bakola, balina endowooza zaabwe. Abantu the majority ebintu ebimukola abagagga si bye bakola. Kati teri muntu mugagga maintaining obugagga bwe nga musiru. Ate yo state y'oku maintaining awabeera atuuse tewaba wangu. Nga bw'olaba, that is a narrow path. Abagagga be batono. Narrow path. Kati okutuuka waawo, there are things by'oba olina okukkiriza abalala batakkiriza. Decision z'olina okukola abalala zibatakola. risks zo ino tenga balazi bata taking. That's why you are here. That's why you can listen a voice note of 30 minutes, 60 minutes, nga tokowa. Nota juweza mwundi gumu no jidamu o mastering. Message jeno, yabade yange si yange. Some people are just going to clear the chat. They won't see even this message. Elevi selevi singa bantu wanatuba itaba demonies. Demonies. Itezo demonies ziba zikuto omuntu. Olumu abantu bakwatibwa ebintu ebyo ne bakwata ne banyweza au ne batwala mu church. It is because you live in fear, guilty. Tuyagala kumanya mazima oli mu kizikiza kati bajja ku interfering ebisele bisinga kubanga omanyi echoes bogena nga mu nsozi eno oyogera eddoboozi ne likuddamu kati emyoyo najo bwe gibeera buli oyogera bali reflectinga ne bakuddiza kati they have that energy na esigama nti yo echo jowulira eri mu physical world yeyo but that's how they work also nawe batyo bakola kati buli lwowulira nti ekyo ekintu kikoliko tewazaalibwa mu bloodline eyo olw'ensobi tomanyi baakusookawo si nsobi it is destined ye gwalina okujja mu layini eyo kati toyina kubaluwaana you don't fight them only transcend yourself align yourself with the universe geza kulabika nti otambule waggulu tolwana ntalo zotalina kulwana beera wa kitangaala spread love light and peace abantu abasinga batonde entalo buli wala balaga abantu abasinga tebaagala kwagala abantu abasinga bintu bingi byoyinza okukola nobera liberated ezo kodi zonna ezitali zizo ezitalining with your divine ozesonyi wacho ola abantu abamu bakola spiritual nga byosanga omuntu nga yasembeza bajjajjaabe abasalira akola ki abawa ssente abawa emyenge ebintu ng'ebyo kiraba naye wale kye bagamba bajjajja bano osobola obakkiririzaamu oba abantu abo emyoyo egyo naye you don't need to carry them. You don't need to just do what they did. Ntoloko abasamiranga nayo katomaze okwezulo ino okusamira. You can believe in what they believed kubanga sacrifices zaabwe, victories zaabwe, buli kimu kye baatuukako. Nze nabo eky'ekizampo ne mbagamba. Bamama bafe abo babeeranga ku ttale okwo oluusi nga balonda, nga balimi, olwaki sinzira w'oli omanyi obulamu maama bw'ayitamu. Na protecting na kuna nursing that nature mama jakuwa omuzadde ne babera ku nnimiro eyo ne batema ebiti ne bakola akasiikirize ne webaka mbali ku nnimiro gwe webasa oli omu oli muto kati o protection gye bakuteekako ze sacrifices ze bakola osobola okubeera omulamu so their existence it is your presence singa tebaaliwo singa tebaakola yonna yebaakola tewali badde mulamu kati olwali obuliwo okola ekintu kyonna against those people nga kibawakanya basobola okuza backfire basobola okukola ki okuza backfire kati abantu abamu abafa nga bayina businesses zitawedde bajja mu bwongo bwaffe ne bakola ebintu bino wammanga buli oba ogenda okola bizinensi yonna ekintu kyonna kusalawo bagamba tokigezaako kiyinza okufeyinga kyova olaba ofuna ekyo n'ogamba ne jjajja yakikola ekyo ne kigaana era babeera bakugamba ebyo ne jjajja byamulema eyo bizinensi mu famire yatulema tetugisobola tetusobola kugikola we can't do that tetusobola kufuuka bamagye tetuyinza kufuuka basomesa eyo biology yatulema ffenna ne maama yali takola math echo kubanga you are trying to break kati yoli bwaba mama yatasobola mathematics ayagala pattern eye birenge yetambula nge repeating kati buliro ojja nogeza okukola collaborating na bakola math obitegeere obanga atandise obitegeera omwene kugamba don't go deep togenda nyeyo it is dangerous n'ogamba yebinaana yetaagisaawo twabiranga n'abaana kusomea bakola statement kati bwe nabanfunye ssente zange
kinaanetagisa okuleta set ku calculating sente zenaba nina geometry set ebintu nga ye mentality gyayina ye ng'amanyi ayogera out of his mind na intuition ye those people bali mu ye they are communicating era babeera bakugamba stay small funa kitono runda ntono naye nga zizo beera safe sirika that's how survive wetu bwetwabira mu nsi okiraba nogezaako mulimu abantu abagezaako ku breakinga n'omuntu n'akulimitinga n'agamba taatawo yali mulungi taatawo teyali azza amaanya taatawo teyayeewola yali mbeera mu nsi naye yali musanyufu nnyo noota n'okulya looni okuexpandinga bizinensi yo olw'okuba mu mwoyo bakugamba taatawo teyali alooni taatawo teyaliako bbanja lya muntu taatawo ebyo ebintu bijja mu bwongo bwo bijja ate n'abala bajja bikugamba nga bwe nkugambye dde ya unseen and seen DNA abantu bajja bikugamba mulimu abantu mulabu bwange sisobola kulya looni ne taata yali talya looni naye yafiira ku levo ki sooka olowooze bwe bagenda kumuluka erinnya lye yali asinga obugagga kubanga ekikulu twagala kubeera waggulu want to vibrate twagala ku vibratingira waggulu yali asinga obugagga ye yali asinga sente ye yali asinga otegeera ye yali influencer kati oba teyali ekyo take your risks go big va mu silent omwo mu kasiikizo n'ogaana okusalawo ne bakubuuza ekibuuzo osazeewo ekyo oyina ne mbeera mu lukiiko olwakulaakulanya kyalo ng'abantu abasinga bali ono awaddeyo 5 eri 10 eri 3 kigurupu ezaawo yakola ssa ku mukuŋŋaane mubeeko ekintu kyemukola byakwekulaakulanya omwe ne ugamba gwe sirika tovaamu mwasi bali baleke bateese so vaamu that silent kubanga waliwo abakutuddeko abakuliddinga they are behind you baagala obeere mu kutya mu kweraliikirira nti obeere small ba repeatinga spiritual zaabwe kubanga tebaagala obeerabire every time you break balaba obeerabira mulimu abantu abeera waggulu nga tayinza kulowooza nti oba waliyo abaafu waliwo abataamatira ebyo tabirowoozaako bobeera bomala ogaggawala naye jjukira obeera otuuse obeera oconnectinga n'abali waggulu bokka naye bano abali mu void abali mu limbo abali mu ground bwe basibira wonna obeera tobalowoozaako and you don't need to think about them until ebyo gyabwe bagiririzinga nga bazze kwenenya kuba babeera mu geyena eri wano ku nsi ebiseera ebisinga bakugamba nti bw'ogula emmotoka enguudo ezo ezimu ojjavugira ku luguudo nga bajjajjaabo kwe baafiira tebaabaziika kuba kati jjukira ebiseera ebyedda waabangayo entalo ng'omuntu waafiiridde awo baleka awo ne beeyongerayo bintu bwe bityo kati jjajjaawo jjamuyisaako eggaali jjajjaawo jagenda ku luguudo olumu nga jjajjaawo jyafiira omuyiseeko eggaali kyoba olaba kugamba si kirungi nnyo oba si kyangu okugaggawalira ku kitundu kw'ozaaliddwa lwaki emirembe egyedda oyinza okwesanga bajjajjaawo babadde okwo ng'awantu awo wakadde wali myaka nga 4 kati bw'ogula emmotoka n'ojja ku kitundu ekyo ojja kuyita jjajjaawo baamuziika ate nga yafa tamatidde nga baamunywerezaawo bye byosanga oli agendera emmotoka ku kyalo ne bagikoleza omuliro ne bagibba oba lwogezaako ogitunuuza mu luguudo olugenda ewammwe okola akisidenti oba n'ogenda mu kitundu ekimu n'osanga emmotoka ne basigwa agivuga neggwawo ng'ogiguze buguzi kubanga oli mugezaako ku breakinga family patterns bo ba living unconscious state eyo gye babeeramu identity gye bamanyi tebaagala kwerabirwa amaanyi gaabwe ge baayina tebaagala gabaveeko bakulabanga waabwe kati omulenzi omu yaŋŋamba enguudo ezimu yali mutuufu oluguudo olumu osobola okuvugira ku wanuwe n'ovuga bulungi n'okyuka n'odda ku wanuwe endala n'okolerako akisidenti so nga tomanyi na lwaki kibaddewo you don't know but you can always transform yourself n'obeera nga weeyimusa yagala enye ekitangaala ebyo ebintu ojja bibureekinga. wakati wano wetujira ekibuuzo ne tugamba lwaki abantu abamu bafa like famire neggwaawo ate bino bibaawo mu ngendo nnyo ez'okuziika engendo nga za kuziika oba oli aba yakagaggawala n'afa aba yakafuna promotion ku mulimu n'alwala sudden heart attack eyo byonna ze zino ze bayita hibernated souls ze zibikola kubanga ebiseera ebisinga buli lwotapinga mu kyebayita new timeline n'obako steepe mu gy'ovaako n'odda mu steepe endala tunza ogiyita a step of abundance success oba okuzuukuka kyovula bwonootandika olugendo luno ojja tandika okufuna challenges kitegeeza obeera oli mu kutriginga emyoyo giri egiina egiina ebintu ebitaggwe gitamaliza missioni zaabwe abalina contract zaabwe ziri kamik nga tezaggwa obeera obatriggering obanga abasoomooza obachallenginga kati ki ekibaawo buli otuulaawo n'oba nga gwovibulatingira wansi n'ofuna chance n'ofuna kiddiiru n'ogula emmotoka empya oba n'ozimba ennyumba empya oba n'otandika kibizinensi ekipya nga kinene obeera webreakinze ku linejeezi eziri trapped obeera oli mu kubreakinga kubanga bolunsi tebabituukako obeera oli mu kubreakinga ezo trapped souls hibernated souls kati buli lwozi breakinga obanga azifoosinga obanga abafoosinga bakwanukule era they may react strongly byo byosanga ng'omuntu jasi abadde yakagula gaali mpya nemuzirisa tavaawo kubanga success yo eshekinga ensi gye balimu nebayuguumya nebayuguuma kuba balina lyate gye balimu bo balaba tebaagalwa they are neglected banywevu n'olwokuba de yakale yo DNA bw'oba ogaggawadde nota waliwo ebintu by'olina okumanya if you are to be rich waliwo ebintu by'olina okukola bw'oba oli wagaggawala sente osobola zifuna naye zimaintaininga they are things you have to do byebyama by'abagagga babijjawa you join master class kati jjukira these people babeera baafa nga abantu abasinga batya okufa n'omuntu kati ali awekeni tafa kufa tatya kufa bw'ogula duwetinga bw'olaba nga dimension zonna yo akama zonna ozimaliriza obeera safe to go kubanga obeera omanyi ogenda kudda ate awasinga that spiritual realm gy'ogenda okudda we wasinga naye ate mulimu abantu nga buliwa sinakola kino sinazimba sinakola ki sinawasasi yalina na mission yakwagala ku bakazi nga kikumi abakazi abeeru abampi abalina amaaso eyo yona ayagala abikole kati buli lwafa nga tabituuseeko abeera tamatidde kati buli lwachievinga n'ofuna omukazi omulungi n'ofuna omusajja omugagga oba akafuna omukazi omulungi asinga embaga yakagwa n'afa oba akafuna omwami omulungi oba gwe oba nga tafudde gwe n'ofa these things happen zimubiraba you are breaking cycle breaking a pattern ziri kati waliwo kyebayita spiritual tug of war ezibeerawo nti buli lwobaako ekintu ky'otuukako oshakinga obatiisatiisa ozuukusa reality yaabwe ne balaba nga you are going to forget them ozimba ennyumba empya abantu bangi bazimba ennyumba beera batya n'okuzeebakamu okweri n'agyebakamu n'agyebakamu omuntu abaye akazimba ekizimbe nga kinene kituusenga ku olupuleeti n'afuna ekirwadde kati ekirwadde sene sitandika kugenda ku bulwadde ku bulwadde ku bulwadde ku bulwadde ennyumba neyimirira all these things happened olw'ensonga abasinga bafuna kye bayita fatal accident just after success abasinga ne bafuna heart attack bamupromotinga ekyokka ne kimuwa heart attack just mu mirimu kyokka oba n'obeeranga ku mulimu ne bakuwa tip kampani n'ekola meeting ey'omwaka ne awadinga abakozi ne bakuwa ebbaasa n'osangamu miliyoni 10, obulamu bwo ne bukoma awo. Abasinga bakituukako ekyo si lwakuba nti wakoze kikyamu, naye olw'ensonga nti amaanyi go gali exposed ku myoyo giri egitali misa, egitali mimativu, egyafa tegimatidde, kubanga oli mu kubulekinga sayiko zaabwe, bakyakulinako akisesi, bakyaku influensinga, ate balaba olina wootaapinga ng'ogenda kubeerabira. Kyengenda osembyayo, lwaki mulaba akisidenti famire n'ekwata takisi nga bagenze kuziika ne bafa ne baggwaawo, ne bama mugenze kuziika mwana muto, oba n'otambula mu mmotoka accident ezimu zibeera olw'okuba nti maybe zibyamu abantu abagenze okuziika. Mwe abagenze okuziika si mwe ababeera n'obuzibu, naye gwe mugenze okuziika ya tekiba kibonerezo, naye waliwo kye bayita kama okureachinga climax. Omuntu asobola okufa nga alina obusungu bwe, era abantu abasinga bakungaana ne bagamba katugende tuziike, ne bagenda mmotoka emu n'oluusi nga mulimu omuntu omu gwe mwolekedde ne mukola accident. Omuntu gwe mwolekedde gwe mwezi okuziikirako taba na buzibu, naye yafudde, ate yafudde temuna kye munaamukola. Some people don't tell this. Kati omuntu oyo buli lwafa olunsi omuntu gwe mwolekedde naye nga si muzuukufu avibratingira wansi, omuntu ono afudde ayinza okuba ng'ayina obulumi bw'atamaliriza ku nsi, ayina contracts ezitawedde, ayina ebyama by'agenze nabyo, ayina generational curses, ebikolimo byonna, emirembe gyonna baamukolimira aliko ebikolimo eby'emirembe gyonna. Omuntu ono afudde aliko ebikolimo eby'emirembe gyonna. Kati kino kyokka kyokka ekyo kyokka ky'aba ayina, ayina obulumi, abaana bafa betuzi, ayina obulumi, ayina unresolved issues, ayina ebyama bingi, contracts zatamaliriza, emirembe n'emirembe, kika kyonna kyamwevuma, baamugoba ne mukika. Kiyinza obutaba kumugoba mukika, naye ng'aliko kye bayita generational curses. Ekyo kyokka kisobola okutriggeringa spiritual set. Mulimu abeera wano ku nsi, wano ku luguudo, bano ababali abo abali trapped okukola ki, okuzuukuka. Kati bwe kibeera bwe kityo, bye bintu by'osanga bwe bamufamire nga tewali muntu asobola kukola mukolo ng'abantu bagenda kuziika, n'osanga nga kama oba kamik eko erikinze climax, ng'oyo omuntu afudde ayina okutwala abantu abalala. Okufa kwe kwekokka kale ekimuse, nga wabaddewo emyoyo mingi nga gimwagaliza okufa, abantu bangi bamwagaliza okufa nga bali trapped, nga baagala afe, naye nga tekibamalira kutwala omuntu omu, nga balina otwalirako abantu abalala abali innocent. Kati osobola okwewala otya ebintu nga bino? Omuntu asobola ku generational curses. Kati gwe what you have to do, you have to honor. Mulimu omuntu ng'ajeemera bajjajjaabe n'abajeemera, n'ojeemera ba ancestors bo, no ne bakulabula, ne bakulabula emirundi gyonna mpaka lwe bakutta. Kati bakutta oba bw'ofa, abantu abamu bafa endwadde, naye nga endwadde obulwadde oyo kibuleese bakulwazizza your ancestors. Now when you die, baba balaba tekibamalira kutwala gwe wekka. That's why they are going to cause even accident of innocent people. Kati naawe atalina bloodline oba DNA n'abantu bali, osobola okufuna accident ogenda kuziika. Kati for what you have to do, always acknowledge ancestors, bamanye nti webali, honor them, bawe ekitiibwa, naye don't carry them. Okubakalinga kitegeeza nti toyina kola bye baakola, osobola okuba ng'obalaba ng'olaba okubonaabona kwabwe n'okubaawo kwabwe ng'okumanyi, naye ate teweetaaga kukola sacrifices zaabwe olwo olugendo lwe baakola olukole. Like nga babeera baafiira mu kutya nga tebaamaliriza contracts za mirimu gye balina okukola eyo yonna abali trapped. Teweetaaga kukolera okutambula mu kutya kizikiza. So that's why you have to awaken. Kyovola ba this generation, this era gye tugendamu ya Aquarius, ya bantu kuzuukuka, system of collapsing. Nze nange bulamu bwange sikola nko voice note ya dakiika ataano. Naye yeeyo. Genda bonaabona nayo. Naye nze ngimaliriza. Ekikulu waliwo byesoogedde naye nga bingi by'olina okumanya. Naye bye njogeddeko ebitono bijja kuyambako okwanlookinga some portals otandika okudownloadinga ebintu ebisinga. Onotegeera nti ensi eno erina amaanyi gaayo. The universe erina ruling energy, powers, frequencies and vibrations. Nothing happens awatali nsonga. Bagabo mufute yeefiira. Teri muntu agaggawala okuva mu bbanga. Teri muntu ayavuwala okuva mu bbanga. Obwavu, obugagga, endowooza y'omuntu ebaako ensonga. Okusalawo kw'omuntu kubaako ensonga. There is nothing on this earth like a coincidence. Nti oba accident. Buli muntu anyigirizibwa abeera asasulwa. Kyovola amakumi agalimu abantu, abasibe, abamu nga balanze bwereere, abalala nga balina emisango gye bazza. Malwaliro galimu abalwadde, amachachi galimu abantu, ku street kuliko abantu bangi, mulimu abantu abali isolated, mulimu abantu abatalina kyakulya. Obwo obulamu bwonna buli obugatta nawe oyina state gy'olimu. Awo w'oli toliwo lwa nsobi. It is not a coincidence. It is not a coincidence okubanga omala omwanga toli mulwadde ng'abalala balwala buli week. It's not a coincidence. Love, peace, and light.